kigezi hange yoweri kaguta Museveni atandika ku kampino mu cyange cya kigezi akutandika na district ya Kisorahi atangaza byari kuza gukorera abantu ba kigezi kandi na namugashugo kurinda biro hose ni Museveni nagira ngo government yarwanziriza icunguri y'Uganda mu businge byo kwirinda intunguka kandi no kuhanga ubwiga hamwe na n'imirimo utirona n'ibindi ari kugamba none ko yanje yabanta yishaza irya acaye cyasaza ground zo mu district ya Kisoron bishinze kam 7 yagira ngo yabese imbere aho barwashuruka kanisa bari kumanya icyo bari gukora n'icyo barimirwe no kugambira abantu icyo bari kwenda kubakorera yarangirira ukongera ukutakora se mu ngudo za Kisoro ukubasa kubutura iby'ubushobozi no guhereza yagamba akore nkuto zari zimwe na zimwe zirimo rwa kabari kuza bunyonye kuza mu gahinga Kisoro kuza muko katuna okuza muko muko kuza kamuhangura kandi hamwe na kerere okuza kanungu yagira ngo naija na no kugenda umisha na niteka tekezo kwanga ubwiga ukora biro mu nteka teka za government nga parish development mode operation with creation kandi hamwe na nezindi kandi yashaba abantu ba Kisoro okuhagira inteka teka za government.